ya bana e tlisa tsatsi la mathomo la Paseka e kwetse ke Edward Hughes e balwa ke Maria Segota e kopanye go www.bibleforchildren.org. Mosadi o ne a ema godimo ga thaba ya Modimo, matlho a gagwe a lebeletse ka botlhoko. Ngwana wa gagwe o ne a iswa, mme wa gagwe e ne e le Maria. A ema mo lefilong mo Jesu o ne a bapotswe teng. Dilo tse di diragetse jang? Go tla jang gore bophelo jwa Jesu bo felele botlhoko jaana? Modimo ena o letleletse jang gore ngwana wa gagwe a bapolwe mo sefapanong? A Morana Jesu o ne a dirile phoso? Nnyaa, Modimo ga a palelwa. Jesu ga a dira phoso. Jesu o ne a itse gore o tlo bapolwa ke batho ba ba dirang bosula. Le fa Jesu o ne a le monnyane, o ne a raya Maria gore botlhoko bo mo tseleng. Morago pele Jesu a bapolwa, mosadi o ile a tla go tshela dinkga monate mo dinao tsa gagwe. O tshameka ka madi, ba ngongorega barutwana ba ga Jesu. O dirile tiro e ntle, a fetola Jesu. A bo a dira jalo go mpaakanyetsa phitlho. Ke mafoko a magolo jang! Morago ga se, Judase, mongwe wa barutwana ba le 12 ba Jesu, a dumela go rekisa Jesu go baparisita ba bagolo ka diferafera tse di le 30. A le kwa moletlong o mogolo, Jesu o ne a ja dijo tsa bofelo le barutwa ba gagwe. A ba bolelela dikgang tse dintle ka ga Modimo le ditshepiso tsa gagwe mo go ba mo ratang. Ebe Jesu a tsaya senkgwe le senwelo gore ba je le go nwa fa batla mogopole ka tsona. Ya re maitsibua a raya ditsala tsa gagwe gore a moruri ke lo raya kere mongwe wa lona o tla ntshwarisa. Ebe a tshaba, nka se tshabe. Pitoro a gana, a maruri ke go raya kere o tla intatola ga raro mo go bosegong jono. Mokoko o ise o lele. Ke fa Jesu a fitlha nabo kwa lefilong fa go bitswang Getsemane. Barutwana ba gagwe ba robala. Modimo wa me, a rapela Jesu, rra, fa go kgonega, a senwelo se mphete, fela e se nne ka fa nna ke ratang ka teng, mme go diragale ka fa wena o ratang ka teng. Ka tshoganyetso, Judase le batho ba le bantsi ba tla go tshwara Jesu. Petero a gaola tsebe ya mongwe wa moporisiti. Jesu a mo fodisa. Tshwaro ya Kereste e ne e le thato ya Modimo. Baporisiti ba mo tshwara Jesu. ba mo isa kwa ntlong ya moporesite yo mogolo wa baJuda. Ba re Jesu a bolawe. Haufinyana, Petero o ne a eme teng gaufi le molelo wa barutwa a utlweletse. Gararo, batho a mo lebeletse Petero. Ba re mo go ene, ke o na naye, Jesu. Petero a itatola jaaka Jesu a mo buleletse. Moragonyana, mokoko wa lela e ne e le jaaka lentswe la Modimo mo ditsebeng tsa ga Petero. Judase o ne a swaba thata. O ne a itse gore Jesu o ne a sena molato. Judase a tsaya difelefira di le 30 a di naya baparasiti. Baparasiti ba di gana. Judase a latlhela madi fa fatshe a tswa a ipolaya. Baparasiti ba tlisa Jesu kwa go Pilato, mogolo wa baRoma. Pilato a re, ga ke bone molato mo go monna yo. Mara baparasiti ba tswelela gore a bolawe. Pilato a ineela, a re Jesu a papolwe mo sefapanong. Baparasiti ba sotla morena Jesu, ba mo kokotela mo sefapanong sa setlhare. Morena Jesu o ne a itse gore o tloswa ka tsela ena. O ne a itse gore loso la gage le tla tlisa tshwarelo go badira dipe ba ba tshepang mo go ena. Dinokwane tse pedi di bapotse le morena Jesu. Yo mongwe o ne a dumela go Jesu a ya paratising. Yo mongwe ga a ka a dumela. Morago ga nako e telele ya go utlwa botlhoko, Jesu a re, go fedile. Ebe a swa. Tiro ya gagwe e fedile. Ditsala di a mmoloka. Masole a baRoma, banna ba tlhokometse mabika a gagwe gore go se nne ope o tsena mo go ona. Ga sena e ne e le bokhutlo jwa polelo, ne go tla nna botlhoko jang. Modimo a dira selo se se kgatlhang. Jesu a tsoga. Mosong, letsatsi la ntlha la beke, bangwe ba barutwa ba fitlhela letlapa la lebitla le tswile. Jesu o ne a seyo. Mosadi mongwe a sala kwa morago a lela. Jesu a tlhagelela go ene, a tlala boitumelo, a raya barutwa gore Jesu o a phela. Jesu a ka a phela gape go tswa basweng. Jesu a tlhagelela go barutwa, a ba bontsha matsogo a gagwe. E ne e le nnete, Jesu wa phela gape. A itshwarela Petero, ebe a raya barutwa gore ba bue ka yena go mongwe le mongwe. Ebe a ya legodimong ko a tswileng teng ka Keresemose ya ntlha. Tsatsi la mathomo la Paseka. Polelo go tswa mo lefokong la Modimo, Baibele, e fitlheletswe mo Mateo 26 go fitlha go 28, Luka 22 go fitlha go 24, Johane 13 go fitlha go 21. Botseno jwa mafoko a gago bo falisedi. Besalome 119 verse 130. Modimo wa itse gore re dirile dilo tse di maswe, tseo a di bitsang dibe. Tuelo ya sebe ke leso. Modimo o re rata thata, ebile o rimetse morwa wa gagwe, Jesu, o re swetseng sefapanong. Jesu a phela gape a ya legodimong. Jaanong Modimo a kae re tshwaretse dibe tsa rona. Fa o batla go sokologa, bua se go Modimo. Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o ntshwetse. Jaanong o a phela gape. Ke kopa gore o tle mo bophelong baka, o intshwaretse dibitsane gore ke tle ke nne le bophelo jo boswa. O nne le nna go ya bosaikhutling. Nthuse ke bophelele jaaka ngwana wa gago. Amen. Johane 3 verse 16. Bala Baebele o bue le Modimo letsatsi le letsatsi.